ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe yiɗɓe jamwale moɗo, heɗi gone mbiyete Alal Baare sappo e jeenayi lewru mars hitande 2025 yamde jeena yettike jala saabu yaale ma fa yettade bankas. Ousmane Niali ɓuuɗo kabaruji ɗo ñujirede woni en to ɓoggi janɗe to ley Mali waɗɗugol jalisi yo maire ka rafi faamo almusaɗaji idditeɗi dow kabaru muɗum no waran famminede ministre commune ɗo Thiella Loki o kabaru en ɓeydirto faamu ley journal ngal. Wulare ana wondi ɓeydade wadde ley leydi Mali ndi ley nde yontere région ngaji yogaji mbulan fa hono muɗon ana tiiɗi wadde Mali météo darte yimɓe ɓuyte yiilaru wattu hakkunnage. Lewru lamadandu almusaɗɗaji ɓeydeke sanne hono jamare nde e jogori ɗum e keɓan jaabu ngol landol ɗo e seeɗa. Yo ƴum woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗo heɗade studio tamani. Ley Mali jalise maire waɗirte na wonko yoɓete landol landol e gaɗatogol wattu fuu fayi e tawede laamu o wi maire ɗum waɗirte ka kawrital hakkunde ministre commune ɗo cellal eɓe ñawɓoje woni e muɓen waɗi fa ɓe kala no kabaru muɗum wori ley cuuɗi dogotoro ɗi ley majjun ɓe yimɓe ɓe ñawɓoje woni e muɓen kolitide ministre o e tiɗallaji ɗi jogi bangal no cawririte fa ɓiydireɗe fam anni jantore Ali Cisse.
Ibrahim Tambele kañum woni laamiɗo walde yimɓel ɓe ñawɓoje woni muemle leydi amen ndi le ñalawma hannde o. Le wi oɗo ñawɗo gaɗo jalis ana hani ko gouvernement leydi amen ndi haltano laaɓiri so tawi jalis o maire waɗirta le leydi amen ndi. Le wi makko ɗo wona hunde ko janni wiide jalis o maire nga wakkati fuu so ñawɓe yeehi fa waɗaya ɗum kina yoɓa kalsi.
So yi neɗɗo kay naɓama urgence hulta wiide mo hasdini fa ɗiɗo wattuji ɗum e nawtor to dartude ñawɓe ɓe yoɓude uñaji joyyi. So ɗum ñawɗo wawa yoɓude ɗiɗo uñaji joyyi keddoɗa cuuɗi santi saabi yamɓa heɗintake yama keddoɗa hen.
Ka ɗo haala ka kanko colonel Asaba Diallo Touré ministre kowoniɗo kabaruji ɓiliɗe cellal kan himme yurmere le leydi amen ndi nani ɗum. O wi dabireji ana wondi fihere yalla oɗo tiɗɗalla ana heɓine jogolal.
Banggue weltugol ƴiƴam no yawiri wakkati joni o gona fi kabaru hultikako ɗum tan wiide jalise yo maire maire kabaru uñaji joyyi ɗi min tawi ɗo henne denno wona fi hunde nde minen gaddi minen gondi hinnade kabaru muɗum no haniri.
Le jiidal maɓɓe ngal ministre o holiti wiide gollirgal muɗum ngal ana wondi fiide dabireji yalla yimɓel fu gaɗoɓe jalise le leydi amen ndi ana hokke kartol fati fay goto tawe ana waɗaya jalise place neɗɗo goɗɗo kasen.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi ɓeɗe dobbembe ande ɗe dow hella amen Facebook kañe compte X. Bonandaji haɓantoɓe dina ana gondi ɓeydade wadde le ɓaleri leydi meɗen ndi andiɓe kabaru ndenago e hakkille muɓen ɗi golleji ɓe gatta yo hulɓininde kanankoɓe humniɓe ndenago sarɗeji maɓɓe fa ɓe cuuɗo ko manggal paɗen leydi ndi e mbaranta ɓe fa ɗi hippogoji ɓuyto dunken ande ɓe mbi laamo ɓeyda daranade e kabaruji hollita du jamare ɓatti ɗum nde e docteur Amadou Touré andiɗo kabaru politica ko jam e ndenago ley Mali noteke landi imirana kilumayga ɗo facca
ɗiɗo immadaraji ɗi guɓe jogiɓe kaɓɓorɗe wondi wadde nde ñalawma hannde o ka ana wawi faminade ɗo ɗati yogaji arande ni haaɓo gonndu ko waɗe jongo no wondi eggude iwde tongo sattino sanne wartude ɗo ɓaleri leydi to hippangoji matatake no sanne. Ɗiɗoɓal muɗum ndu ana wawi famirede hono guɓe jogiɓe kaɓɓorɗe fuu denti jonka hokkodir juuɗe mumen yalla ana waɗa immadaraji fewde e leydi amen ndi. Tatoɓar nde ndu ana wawi famirede hono jababu kollitowo wiide kamɓe kaɓe ngal da e dane feyi e golle mo gouvernement leydi amen ndi wondi wadde le ñalawma hannde o ko woni teture malfe yimɓel kaɓotoɓe yogaɓe ɓanta ɗum e watta ɗum e armé o. Eɗum wawi famirede kasem ndu hono jababu fewde e dental ngal guɓal AIS wondi wadde le ñalawma hannde o fa reena keri leyɗele muɗum kabaru o ka latta ko hun newide nga ɗum ɓoyata.
Wullare gondude wadde joni nde degereŋaji muɗum jaa hakkunde capantati e jeenayi yaade debbe e joyi ƴiwde altinere sappo e jeɗɗi yaade alan noga e tati lewru mars ndu e wi agence nationale de la météorologie Mali météo. Wullare nde ɗo ɓurata wadde yo kayi mutti tumbutu naara e gaawo horeɓe Mali météo darti e himɓe sini ana mbawi pati jalta e nange keɗe ko Bakary Maggane hooreje bureau prévision alerte météorologie e Mali météo wi Moussa Agma ha haddo faccitago Mamadou Samasiku.
la semaine sera caractérisée par
ko busatan sanne lendudo yontere en kuji ke leedi ndi ambien ndi fuf raison gaji mali budi fuf yidu ndo satre wulare yo kay muti segu sa nara ñoro mongo raison gaji ono sika su ku chala e bugudin kay wularande nawata sanne no juktirto lendudo lur marsuf denno hani jimarande yaran jam satu fuf sabi ndero wulare fa cagal tatugul korkondu tawde leedi di watu ñolo sukabe kay naeben hani watine kilosane bangal jarameji
au tout petit et les vieilles personnes
lewru korka yo wattuma almusadaji beedoto hikka fudun buri tidde sabe uzuruji itetedi do sodugol krediji e wadugol orange money kanye e beedugol laccogol ngureji yogaji e wi nyamobe dun ana torra sanne rewbe somoytobe fubodi himbe be ngala bawde sanne fabedure ne fam ane jantore lal aisha walet in facha garko yotti le lumoji di do faccitango alisis e mamadou samaseku
cogu somoya heeta hankasin elitti dalami gune mudum rewbe fobe nguitiki almusaddaji ramadan jawtidi ko hokkete ko e bimabe ti ciogu tew beddi cadalede denno tinare monde be do rewbe gundi yalla hunchan hore ko won nyamduji legaldeji e bimabe
ciogu somaya o heeta arani temen nay onno ciogu somaya am ila korto ga fuddi mi sawan dum cinbidi saatu na lutati nyalama fu teme indi ana heyal no ciogu somaya am ila korto ga ka fuddi temen nay ngatame somaya hore be galleji ne nyalama hande o an tiide juume jati daranaade sadda galleji mo en miden pibba seeda ka fa dan ko min kebi ko min defata fa nyaami
heklo be do mobe galle chefibe musabu jelbu e misira ramadan yo jati wotol saddaaji kewdi rafi bawde kalisi tawde fuf jidraga hinade ido tselaaji lewrundo hunde matatede sanne le kebal mabbe e metta dun e ko cuguuji nyamdu jogaji beedike e le ramadan du ka dum fu tawde ngadan bawde mabbe hinade kabar mudu
ngolo de pati ka cha wati
depense ana beedo sanne wakati korko mi dawa wattu de saatu e somaya temre jeegom na du ujinere teme didi ni mun somaya aminka wa korko kaka ko fuddi ko temre jeegom gattame somaya alla faabo en so wana dum de newaki kalsiji dum gondi tacchude so en baye wadde dum faaba muya fewde yimbe ka dum sultina en san
lewru ramadun yo lewru yurmende e pabundral dum hulitaali alquran alkarim
hore jogal balla nyamana bubu tigala sise mursinama yonki mudon talatare hanken tiagal puraade himbe didon wonnobe don himbe didon non jati wonnobe do muto be andanguni kanyen e mursinim o yonki mako o war hore wadi e wi sakrabe mako tiagal e fadama la sud mako e galle mako gon yirma jo bangi nokko noddirte do wara ka sirafara e don tiagal do iuno golle e wi nanan laaji di fa handen be kolti wide na wala ka fu hono ko himbe wadbe o golle njaadi tiagal ko mbari modon tigal sise on andi wide du o yana san on wono suutere tiagal ko yuppita balde sedde tiagal modon
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
comme mbiata dossier de la semaine hande ana fawi do kabaru kadungal juge ngattata be nodirta 12 al halingal kadungal ana fawi do kabaru no kumini do saria o wordi no mbaki ngal kadungal ana hewi si yoka fa beudre den famu aniko lala jara tour hebini en no hebini en do kabaru mudon
non jella
mi sendata kadule avocat en kanye e juge mb kadule avocat mb balejo non be juge mb ko mu ko yo bodejo
hono don ana hewi himbe mal hewbe cendata magistrat e avocat tafon hedo won ko wete toz don toz kadungal ngal humuni be sari ngatata maître amadou andirte do boguba jallo avocat kanko wono do harejo walde sukabe jokkobe avocat e mali olti e man ngal kadungal fuddi bornede
la toz permet en fait de
ballo kadulal ngal be tongal potal holitita yeso saria dedo kadule elewi famuji yogaji ka aslu mudum elojina dum woni dedo kadule debe bontode sultana kadule ko bornotono be nyimmini
inspiré de la sultane
non e masireji gal kadungal ana fayi ko do ko bornotodo woni bogitawetede e tous o ana joki imanda gal majisara engal bogol gotul ana woni yeso gotul tiagal avocat nb bogidi di fu tawete tiagal maître amadou andire de Bogoba Diallo.
O Mali la
le leede amen di avocat en be kadule balaje de bornotode pilki kanye chomurgel woni mudum juge M woni magistrat en be kanyu en du de do kadule gote bornoto so anasara basu sarugol gol yimbe fa hew noddete mudum ana wada juge M gombe dobe atama hakune mu M ana urnibe kadule bodeje wobbe ana urni kadule balaje
noir
tozi yakadugal jogingal darja edde juge N andangal il al ajal woni ko holti wide juge Ibrahim Ben Mamata Touré.
Silence dans la salle.
C'est trop beau.
Dedo kadule darde mudum kayo potal ni holititta tafum e du fa holita jamande fu wiide yeso sariya hamu fu futu dido wal mudum du ana wada so yimbe sendabe
tous dawla mudun ana mawni sanne avocat na magistrat njukada wala sariya watude ngal kadungal sawana dun ana wa wullitede sariya woni ko holti UN maitre Diallo
l'avocat peut dans
avocat wonno ana latiro ana hada jati o borno dedo kadule so le golle mako wonko o nyinga e mudum falaati sababu itule koyde mako e golle tafon o hana fe borno dedo kadule faano wakati mo wiya itama e golle o tim na do faano yamira fuuda golle cagal so riba
ko fudum be ngatta o do no dirte do tok an han tawede ngal kadungal magistrat en wombe hello do wo ici en humini be saria kanye notaire en kanye do an ngatta toz notaire be toz ben o yo bulubulajo ici en be kanye mumben o yo balejo sakirab do kadde kabaruji de beta ko ka andon wido do bay holtindimi ko ne hakkilaji modon sini on noddi numero 76 98 56 56 ngal journal e magazine garo jukinindo fo do bay heraade dun sini on noddi service kuna poni 37 320 mere mere non ka andon wido sakirab kana tawri on noga tanka credit e telephone modon kedde heraade do sere yudor do dawran jukininde yewtere rewbe ndaya handen ana fawido kabaru moddi fina tawa ko holti a welle wattu cakitidi di le mali rewbe ana korsini dun na sanne e rewbe ana korsini di moddi hedun lati sababu rewbe hewbe ana lato morobe ngada dun golle mben be koltiwid ana keba hen be rewbe morobe ana jie nokkuje kewde le leydi meden di fuburdo bamako do de lawi moddi fa yottade kare furngaji e le lumoji di fabe dred fam an ko fati adara hebini e 10h wodi wattunde men jottino bolgal do morobe goni le luma suguni kura le commune di Bamako arewbe hewbe kany e bibbe rewbe wonbe min tawi le onoku jogabe an jogi peñngaaji an gondi e santiaade wobbe du an gondi e morade sugabe yogabe an gondi do e wulude rewbe yogabe du an gondi e gaajaatiji mubben mi daman dangi ki min kawri e jaminatu keita kanko ni keccudo morabe wombe do be fu dub makko anabara debbe e jeego o wi o fuddi o golle illa ka yaako makko wala fu golle goddo dum o andi so wana o e wi makko
amba bo so 8 heures
am jartal di galleji amen wattu 8 heures fa 17 heures 18 heures min gartata saatu fa 21 heures min kawri tan jatti e yawara kulsabe jammaaji waji mi hebi hinnade ko hewi le o do golle o feyterem soodi le mi soodi dum kanko sedde
fani police bi nyoyi
to wada don e sanne men jottege ummu tambadu moro goddo o mo joddi le nokku mo tawri inniko e wi makko ne na way wurde o golle sini a gollir no gasiri kanon o holtide wonti da laaji dibe kebata sabe moro tebe yogabe jafa
ne be bolunyaade digi
ko golle mum andira woni ko wiete gross nat e kanye murgul rewbe jibinbe no wawi dun ko wiete nappi e kanye nat ciwdi kabaru client e yogabe natti di sanne ko buri hewde duko amen e mabbe usabi cogoji murdidi madun no sifaji dido murdi kaminen jeyi marde munyal sabi min jitira kassini ni golle o sanni
hedde mako do rewbe yogabe anan joodi kanya bibbe rewbe yurbe nokkuje kewde warde morade fanta yo gote e mabbe fay e tawere boyi o ma joodi wolte wide o mi yidi golle mobe morobe ngatta
mi debbo deplacer ngondo bamako do tumutu euro mi do mi anya rutade ndenno ana hani mi hewta ngari am kamba dum mari ga en yo nokku mo andumi san ko buri hewde murdi rewbe jibinde ngadam ke kanyen nakki kala wattu so ngarmi ga enne ngadan sabo
le o wa
waddu o golle ana horsi sanne woni ko holti wiide o debbo goɗɗo dow muɗo moorede
oɗo wattu kuppu o mburɗi finata wajji somti ɗi tiiɗa ɗum cuugu ɓuuɗi debbe sappo temedere tiiɗi fof temedere debbe sappo
andimɓe finatawa ana belti eko ɓe rewɓe gondi wadde ley mabɓe ana hen mariame sifa kuyate o holti wiide morɗi finatawa ana moƴƴi sanne ɗum ana holla wiide jomum jeggita e ɗo ƴiwi
rewɓe ɓe no goni hinnade morɗi finatawaji ndembila ɓe paami wiide fay hunde ɓuura morɗi sukundu no dilla kay fay hunde eɗum yaltinagadi debbo sanne joni ko garten e ndongu mamiraɓe amen
haalaji o kaɓantoɗo finatawa goni hakkillode worɓe hewɓe ɓe min kawruɗo bama koɗo kulikoro e kuthiala e wi ɓe himɓe morɗi tawangaji ɓuuri fuu garɗinde debbo
morɗi ɗi fay hunde jillaki muɗum jigi ɗiɗi koyfi ɗiɗi jaltinagadi mbiɗi yiɗi sanne ƴewde e lewkuyam hoore gendam soni waɗi hon ɗiɗo morɗi finatawaji hono ko wiyete natuko ana hani rewɓe anda wiide morɗi finatawaji ɗi no garɗi sanne yo hundede enen ko emen jeeyi rewɓe jaati tawi ko bangal muɗum ina rewɓe amen nottortoɓe noon noon ɗiɗo morɗi ɗi gala noon fi caɗele cellal
morɗi finatawa ana jogui nafa sanne tatteji kewɗi eɗen ɓeyda darjinde finatawa e tawa gaji meɗen kalis du ittatake sanne woni ko holti wiide andimɓe finatawa hewɓe ɓemin landi